Forever fed cause mouth. Yeah, me no kingdom to the Milan Domu. Puff puff music. YFC. We in the building.
Zwap.com.
This is how we do, man.
Mule power munchende mwanfwen.
You know, said it's a TM record. If you call it Tabasala, Ukalale and Sala, Pandora Pamasala, Nelly Velila Pela. Nelly Velila Pela. Kulabu was. 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 Kamba, bakubu wa 6 day kamba. Sere loko kach kamba, walanza chomfu nyongwe kamba. Ha, ha. Tobo pita kokeng, popini fulu champagne. Kujini na maatani, defoa ya vionse fempeni. Tulafuwa ishaveni, kuba mono kuba leta mucheni. Kamyanga njanga walozi, kuduna nguba baba. Ha, tulapenteli nso. Kuli luzwe kwa befianzo. Kuli abubwa, kuli abubwa, kuli abubwa. Kuli abubwa, kuli abubwa, kuli abubwa. Kuli abubwa, kuli abubwa. Kuli abubwa, kuli abubwa. Kulabu boy, we. Kulabu boy, Kulabu boy, we. Nimbanwa pa. Nimbanwa, Nimbanwa, Nimbanwa pa. Kulabu boy, Kulabu boy, Kulabu boy, we. Nimbanwa, Nimbanwa, Nimbanwa pa. Ninwala, Ninwala, Ninwala pa. Kula tabasala, ukalale nsala, pandola pamasala, neli veli la pela. Neli veli la pela. Ha. Kule abu wafi. 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 Managers at Mute. Managers Mr. Leach Kizzy. Managers McDonald. Ganga. The Bold. The Brown. Ha. Forever fake Kasmao. Elava Pabi. Mackenzie the family, mule pa pandola. Ah, yemino kindomu.
Zwap.com.
To the Milan domu, team abapaisia.
Brr.